hari ibyavuzwe ko ikipe ya Pierre baratumiye mu irushanwa rya yifite bikaba ko mwe mwanze
wenda twakwanga gukina na Pierre ahubwo hari ukuntu gahunda ziba zidahura ugasanga birava bisa naho biri kugongana
iri yikajyamo ari ikintu kitwa ngo Pierre
nago giye nabibona gutyo gusa bari bafite Pierre week natwe dufite Leo week urumva nago byari kubi mixinga nago byari bukunde
ese byashoboka ko Pierre akene na Leo byateguwa ari umukino wa gicuti keeping week yifuza bati dukine na Pierre cyangwa se mukina na Pierre
nategeko ribibuza nategeko na rimwe ribibuza ko Lyon Sport itakina umukino wa gicuti na Pierre ariko ntibirabaho nta mukino wa gicuti ndabona barakina
kungoma yawe byashoboka
nakubwiye ngo ntago bibujijwe ntategeko rihari ribujijwe ariko ntibirabaho
ubwo ni bivuze ko bitatezwe no kubaho